lomlimo wakho mfana wangithatha wangibele balazi ngibuka manje ngikude lomlimo wakho mfana wangithatha wangibele balazi ngibuka manje ngikude lomlimo wakho mfana wangithatha wangibele balazi ngibuka manje ngikude lomlimo wakho mfana wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude ngiyabonga ngubani wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude ngiyabonga mbofu wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude ngithandwa abantu kangaka wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude landela zihlwele kanje wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude lomlingo wakho ngubani wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude landela zihlwele kanje wangithatha wangibeke balaswe nibuka manje ngikude
wangithathe umnyameni wangibeke kanyeni